yande joyno wittude emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on. Ndeere ko e kibaruji men ni hannde sappo e tati lewru me ni mbiyani ñalaan noon ko ittana rewɓe ɓe leydi Niger ɗum dow duuɓi capanɗe tati e tati ni ko rewɓe leydi Niger no wonno juula de ñalaano. Nanam fama ka hoorejo Mata Masoudi Bara o fantinta. Premier ministre leydi men ni Ali Mahamad Lamine Zen ni o waɗi hano yewtere yeeso hokkoɓe habaruji sappo e goho lewru me noon ne ñande asawe. Ɗum ɗo to o holli wiide laawol laamu ko leydi Benin yaaɓi har ko ƴewata hawta gollida ko yiɗi naata hakkunde leydi Niger e Chine noon ni dow ko ƴewata hano filla coggu nebbam pétrole noon ni. Yewtere men pendinol har ko ƴewata laabi kiite ni hannden haaltana ko laawol laamu wi dow gacce ko woni dow gaɗooɓe hano bononda noon ni dow fii ladde e jaayi tokkono on dana pirtol haalagdar kibaruji men. Hannde sappo e tati lewru me ni duuɓi ɗiɗi e nogay e nayi ni no ñalaane ko itta ngar rewɓe leydi Niger noon ni gollaawol woni mbiyen duuɓi capanɗe tati e tati noon ni ko rewɓe leydi Niger no juula hano ñalaande noon ni. Ɗum ɗo no taarifa ni ko rewɓe leydi Niger ni burti ɓe tefi hakkeeji maɓɓe hitaane 1991 noon ni pelle daraniiɗe hakkeeji rewɓe noon ni iɓe kolla ko jaaki yeeso no wonno heɓo noon ni dow ko watta ni hano yeeso ɗum noon ni. Nani fama ka Mariama Gambo hoorejo Mata Masoudi Bara o fontini jaadimin Hawa Ousmane.
Parmi les avancées
to harto yaadu yeeso ɗo mi wiita tino heɓaama nder mum ngam to suudu saawara defteeɓe leydi Niger ɗo dow defteeɓe hemre e capanɗe jeegom e jeegom rewɓe capanɗe nayo e go'o tan tawa nder mum. Baa ko noon da ɗum ɗowtanaaki harto feccugol ngeɗuuji ɗon. Ko ɓuri mettude min woni Allah e ngarki laamu kalifa ngu min ñaaƴani sanne ministére nde min tawdaande wartiraama gollirde fay ko ɓooyay ɗum min rewɓe min jiidi e hoorejo leydi om amma nder kulle kalaɗe ɗe wala fuu ko hollata ko ministére nde no wartirta dow inde amin kadi
avec ce régime là.
Maraɗi gam barke ñalaane ko ittana rewɓe leydi Niger ni dental rewɓe e groupementji rewɓe noon ni kawri kokki talkuɗu mbiyen talki tawraɗi haalaji noon ni dow koɓe kaaja e muraduji maɓɓe noon ni ɗum ɗow ɓe kokkan ɗum noon ni hooreɓe région on. Nani fama ka hoorejo dental région on madame Mariama Ali o fantini jaadimin Mohammed Mamman to maraɗi.
Onnan kanko ke komin ƴama kan woni fii ceede joɓanteɗe ngam heɓude lamba o hada o enda min ɓuytane nder majje sigila keso joɗɗinaɗo o enda wi'i himɓe fuu kota o hada to de min gari waddude talki amin sey min ƴame yoɓude ceede ɗuɗɗe tawi du jeyaɗo e fedde de enda fuu hana yoɓude fodde ceede ɗe min gonmiɗen ƴameɗe ngam rewɓe har joɓol majje ni no ɗon no torro sanne kominiji gon 3,500 leyɗe laso e jeɗɗi jeyaɗo e fedde o haada de endan wala tammal galɓe ƴamete ngam heyɗintinde talki maɓɓe ɗi enda neɗɗo keso kantan ƴamete yoɓude 1,000 saada korimi jeeya toon 3,000 neɗɗo yoɓata miɗen giɗi ɓuytari ko watta fedde de endan jeyaɗo e mayre fuu tawe no ɗowtani laawol kesol gol
enda.
Premier ministre leydi Niger ni Ali Mahamad Lamine Zen ni asawe sappo e goho lewru me o waɗi hano batu jooɗa kalanto o noddi hokkoɓe habaruji ɗo nder galluño me ngam o fantina hano laawol laamu gol leydi Benin yaaɓi noon ni dow hawta gollida ko woni hakkunde leydi Niger e Chine noon dow ittol pétrole leydi Niger. Nani fama ka Abdoul Momoune Ali Nyalli waddi.
Le pipeline qui ramène
yoji karanzi leydi Niger yudandi karanzi o enda illa kulele leydi Niger yaru demo seme dane teku Benin labi lamu leydi kewdi joddina do fi hawju majji illa fuddan joddinol sigila cingol majji fa yottade podol karanzi o enda yarude seme leydi Benin o ade o yare leede yasin o sonno labi didu joddinama ko watta to goddum waru falade hadude golle den enda yehude yeso Benin e horem der lawo lamu leydi gom windi wi'ude jaɓi ko wala ko kam waɗa haɗude golle ɗen enden gaɗoro fodde noɗo cigilora denne Benin hannden wala fuu no haɗira poɗol karanzi o enden yottade semi sako o ade yarede leɗe yasin o sonnoyi.
Leñi bare bariɓe e laara buɓe noon ni Mohammed noon ni ɓe ɗeɓatama mo Mayna Sorwa e Goudou Maria ɓe dekki junngo dow talkuru asawe sappo e goho lewru me noon ni dow ko tabbintinta hano potal hakkunde hano leñi joddiɓe noon ni ɗum dow jonde jam hano hakkunde maɓɓe e fa hankasen ɗo hissa fitinaji ko natta hakkunde maɓɓe ɗum dow har ko ƴewata laalgol ni dow gattol junngo mbi'en hano hawjiɓe e fii keɓol hano narral noon ni ndo hakkune himbe non ni ashide non sarobe sukabe lokol ni be CEG 3 de arlitni no goni no boytoro e golleji hirnyereji di sukabe mabbe gonno gi'a to be kolli wiide ni woppe gonno nata der jangidde lokol den no gada hano golle bonde non ni ko bonnata laabi hano janginol der jangirde non ni nani fama kam mamman agaba horejo ko jes o fantidi jadimin mutari abdullahi
wadan siyara bata gari na
suka be gere wana fe jende wadde ta dun en der jangirde lekol no biddan bon dakunum kambe ngarta der jangirde amin den gande howaka ekkitide suka be amin jangobe kulle bonde gere gam wakati ji gonder suudu jangirde don ayyam be nata no be jidiri hokkude suka be jangingobe lekol ben goddu mane jabude kulle gon e mabbe hulbin debbe sabe majum na ko min gatti dande yaade e ardibe hausu wodi fe hecci kengal ngari njiri e gite mun en donne nangi sukabe tatagon der mabbe dilli didde hemu gam min boyi miden kolli tabe amma be jabay
dide jamu su kunni bo su jiya ba
committee na tore hakkune hano himbe non ni de wuro maynosor won region difa be gadi hano hawrindi ko wadugo ano yewtereji pindinol der jangirde lokol wuro gon nonni fitinaaji ko wadete der jangirde lokol no hala kabe gatti yeso dun do gan hisa golle hirnyereji nani famaka Musa Bukar o fatni jadimin Mamman Idrissa
min gonana mi don gada jewtereji pindinol har bangare sukabe jangobe gam min ji ko habduji wonni na fuddano der jangirde enda har to sukabe jangobe yade mobbe gam min ji ko sani sukabe no gattane gite fatefa yennude na fide janginobe mabbe fu hunde non ko no wawi wadude sadorna mawdum ko iraki gada dudano fudu der lady ko min kebi birdi lobbiri to sarobe amin gam e jiida amin min gadaino dum amma joni sukabe amin no fa fiude janginobe mabbe dum wadi ko mi don jahadar jangir endam mi don pitte ko e sukabe jangobe babbe pam ko kokko andal no hani mawnini be pama dal jamu ko watta andal gal hokkire no handi
sas lire e career respectif superior
do fi duru didde biddan bonda ko nonni e ko renata sukabe famarbe o wadi sarusi hawjine fi sukabe e rewbe nonni be gadi kawral asay sappo go lewru men nonni ko hawta ano gollida e joen hoteliji e nokkuje beltar non de galdu nyeme nani fama ka commissaire mawdo zuira hausaize o fatni jadimin Zainab Abdou he Asman Abubakar
nous avons remarqué ces derniers
bonnol birdiji sukabe hunde non ko no wonni ne beyda yaade non dum wadi ko min jehi der wuro ngon e ko amin famin gi'a no hunde wonno wadira gam mo wadi ko min jawtidi e jom e hoteliji gam haru mabbe duda de goji gom bonnol birdi sukabe no wayi fuddi ko to min jewa labi iya hani adi ko dum hanta haru mabbe gam hawju sukabe ummatore hana der jungo sogeji na polisiji tan dum woni hunde non ko no hani himbe fu ummo daru gollide ko watta mo hem fu fama dum ni gollemu der hawju sukabe ummator der leydi
den lanfa au Niger
ko brota himbe dillo wombe leydi ni kambe en kime joy nonni bibbe leydi Niger ni sukabe herme no tawa der mabbe nonni kambe en diwa leydi Algerie be gadda agades jemma sappo e go lewru men nonni illa ko be garno teddirka sukabe ben ko jama non to sarusi hawjine fi denol sukabe non der region on Suleiman Isaka horejo sarusi on fontini jadimin Musa Mamman dum latori
un convoi de migrants de Fred
nimbe riwabe der Algerie gongadama der jiporde nimbe dillo hambe leede fa der fecere jemma wodi du sukabe no tawa der mabbe fa hande misali be ngala fu dowtudo don en no be ngada kambe hemre e nayo wattabe do inde amin illu kengal la sara wala du fu andudo der alama mabbe sukabe ngada sabu der wakati wulu wulu tawe den e no be peccir njairi warde don der agades den se ko sukabe ben ngaddama der fi chatudo alla e pelle balli robe min kebi yaran debbe balla arana harto ko janol teddenge mabbe ko nandi e mum
procedure
latol balni ko pelle leyde afrique ni be buray ndube sappo jetti ni ko lawol aranol nonni no fuddoti alarba sappo joy lewru me ton Accra leydi Ghana kanjuni waddi ko leydi Ghana no latambal mun arano noni ko fottodirta e leydi Côte d'Ivoire non ni der fedde groupe A non ni demena Niger kando sappo jeego lerumi no fotti dan e leydi Togo lawra arano groupe B non ni den ko Burkina Faso latida e leydi Nigeria der groupe goto on den ko mena Niger no fotti dan e Burkina Togo Nigeria non ni yago yeso gollatol balni hano pelle kebudi jaki yeso kambe en jehoita to teful kupo leyde Afrique nonni ko wadoyte dubbe di e nogay e joy nonni be buray dubbe sappo e jetti be la wallamu leydi Niger ni yeccake do gatteji ko woni do gadobe hano binni hano fiiji nonni ko bonondaji ladde e jaay nonni hano misali jo en kampaniji mburtinoji turkiji e ko nandini dume la wallamu wi do mun nani famaka Umaru gajere Bilal procureur no Moussoudou kite de Agadez o fantini jaadi min Anise Karim e Moussa Hassan
eden tawande ra wakati to turkiji ko kampaniji mawdi mburtinta dun do don torri har cellal nimbe e ondeje kewde Omaru Gajere Bilal nde ko todo do procureur Moussoudou Sari Amadou de Agadez nani ko wi do majum
la loi relative à la gestion
la wala muledi hawjade fi ladde e jaay der hore halamu arande ha sura go datol mu aranul wi ko bonnol keni kan woni fi fu mo wawi waddi bonnol ladde e jaay e ko fili ko wawi waddani duni fa hande himbe ladde den e ko tawa der mayre sadornan cellal rafi denaku rafi weltare der chakantaraji alama bonnol keni no hi'e der fi keni e bifa e himbe e birdiji ladde pofa alama on no nane der sonnyo kullego misali diyan omo hi'e do bedi leydi buri di himbe dufa sinadariji mo'inde arzuku leydi mo kampaniji gonno basa alama bonnol keni idu no hi'o yasin la
e naturel
yaade lawol kite leydi Niger dun jojjini labi ko wat tabe jomun firama e sawru gacce mawdo mo wadi on o famini du favare joni neddo fu gaddo bononda kan hani hojude teddengi e basi ko di turkiji sabi
les articles 80
dati deutere kite nangude datol chapande jena e jeddabul warde datol hemre e tati kali do jukkol gol gacce bonnude keni jukketi jukkude duni fa handen mo dalila gollem woni no bonna keni di endan jukkol nyamude kasu na jukkede yobude cede dudde ardibe saru suji domo ladde e jaay e ko fili dum dum kan en je tajude dimma cede e jomun jukkete cede den dum kana tawede lay e ko dewtere kite dati mum bi'i dum hokki saruusi domo ladde e jaay ardibe mudum bawde jukkude mo juude mudum tawa der bonnol keni di endan dina yaru demo yesu suudu kite o jukke ton endan jukkol nyamude kasu amma ba jomum waddama yesu cuudi kite dum fu hadata ardibe saru suuji di endan no bawi garde wattude hunduko der tajol kite den endan ko watta potal hebu chaka gaddo gacce de endan e suudu kite dum endan de foti du o yafane sai o yafane
ɗo min darnato on habaruji mai e fulfulde sai bi'en ni kirtento jam hirti
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati ɗiɗi e joyi ko RTL noddon laabi joyi on joɓata fey ɓuɗu so ɗum ƴarake laabi joyi nden joɓato ɓuuɗi tati e noddogol sigilaji studio kalangu keriɗi ɗi to oɗon mbawi heɓude ɗum do play store
ngidi hettinade sigilaji studio kalangu do whatsapp lilde bata kilo modon lamba chapande jetati bolum jeegom chapande jetati e jetati chapande joy enan
studio kalangu
diva do radio alternative
lamba chapande jena e jena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapande jetati e jena tobere e joy fm
Mara ido radio Sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go fm kyota
do bonfere fuma lamba chapande jena e jena fm
studio kalangu